5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
For those of you that are not down with this type of music, we apologize. Now, deal with it.
You better get familiar.
Yo, so I damn you to around the place.
You're in the mix with DJ Sonny Lex.
Show them how it's done, son.
My
you know who it is.
Sub machine.
Yeah. Love it when you make yourself my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, me suck you so tight, it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender.
Singing on your goro, la fuck who is so low. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. La mboko, mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. La fuck kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba, nga miudai, miudai. Miu penda na penda chako. Venye uicheza, nga miudai, miudai. Miu penda na penda. Figa fire, nani deja. Ras miudai, miudai, miu penda na penda.
Nyonya, 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 ny
na tati ya makali na magura za bobo na wachanganya kilami na kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chest bobo rasde kitam kilolo weni pate makene na nikichomo adikonyo na roga nimebonda storytelling joni after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta ningori na waroga nikidandi ya chopo manukato timba spoti na wapigi ya dopa check it na fichangori daba sunda kwa kucha na kapine kwa mdogo na kataba alifza
kani kosho domo do
oh yeah
nyonya bianga kanga mbanga
good to go
nyonya kiss ting jing big D aye nyonya 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 aye nyonya
ting ting zamba beast missing jing jing cc what a scene horror big kings wanna bcc wanna dcc wanna jingora feces yezi miss feasting g strings clink clink titi nyonya ring ring ana tease 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 ni wadina na takoka boma steam steam bombo kisi steam maturusu kingusu tunachoma usichumi sibusu mina nyonya paka pungi kama sika ina homa
kani kocho domoto
peana Kuntamo aje wezi jikula Peana, peana 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 yokito
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 Toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 Toa kutu kutu kutu
Zao zigi zao zao Come come ni kupe tuki nyao nyao Wow wow kusema kweli ni membao mbao Pow pow kaa kuna die hao hao Boom boom show kila kila Na maringo mingi ndiyo sina sina Na nikiji chiki niko miraculous Na ya macho neza pewa binoculars Weni old school ka inheritance Una chocho bado na mashenani runs Unajua spelling ya anonymous
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu
Zao zao zigi zao zao Come come nikupe tuki nyao nyao Wow wow kusema kweli ni membao mbao Pow pow kaa kuna die hao hao Boom boom show kila kila Na maringo mingi ndiyo sina sina Niko miraculous Na ya macho neza pewa binoculars Weni old school ka inheritance Una chocho bado na mashenani runs Una juwa spelling ya anonymous Una penda chiko na hu
Ini ngoma ingine mtani neitwa Matisha Brand new style neitwa Matisha Kuma tikolo kinari koderia kwa kisha Baki mamboshi zinatoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mtani neitwa Matisha Brand new style neitwa Matisha Kuma tikolo kinari koderia kwa kisha Baki mamboshi zinatoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mtani neitwa Matisha Brand new style neitwa Matisha Kuma tikolo kinari koderia kwa kisha Baki mamboshi zinatoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mtani neitwa Matisha Brand new style neitwa Matisha Kuma tikolo kinari koderia kwa kisha Baki mamboshi zinatoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mtani neitwa Matisha Brand new style neitwa Matisha Kuma tikolo kinari koderia kwa kisha Baki mamboshi zinatoka hadina dirisha Nwa kikuliza ni nani ulikuwa busy kwa kisha Baki jirani ukukata ulikuwa busy kwa kisha Na shemeza kuta kwa sana leo amezi kwa kisha Jo, siku faya Hold up Na kikuliza ni nani ulikuwa busy kwa kisha Wakijirani ukukata ulikuwa busy kwa kisha Na shemeza kuta kwa sana leo amezi kwa kisha Jo, siku faya moyo ngori ni kumatisha Ni kumatisha Ni kumatisha design bila kupatisha Kuna kikolo kinare kukere kwa kisha Baki mamboshi za toka kati na dilisha
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kao juu utajua Mimi kani beat na ua mimi kani shash na jua mimi kani vato ni andua kani sape na fua kau juu mkajua
calling all units over shambulizi na wahuni over warembo kutoweka kisisiri asema narudi bila to be out in the hiyo ni petroli ya mashini bless my room kana zizi ni andike hii mattress kama wiki
ban ban ibra city chef chin chin mali ende round kitu safi toka south customer what a want na wadigida waroro wa kitikita
mimi kani beat na ua mimi kani shash na jua mimi kani vajoni andua kani sabi na fuwa kau juu nitajua mimi kani beat na ua mimi kani shash na jua mimi kani vajoni andua kani sabi na fuwa kau juu nitajua Reketepa. Sina pressure kani manzi na kemba Nina chumeneze lala leo mpaka December hey. Attitude kama mode wa Kenya Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Tunda leo imeni bamba to hey. Nikona dema na madia bato hey. Hey. Amenito wa Kenya mo anashika shika hey. Ameraruwa mbaka shati ya manza kunilamba Asha dai asha Asha kuwa
Ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Sana ulichana, sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Sana ulichana, sasa
Yo, pull up Let's go
Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Sana ulichana, sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today Kesho ni zaidi ya today Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa unauliza mbona Kesho ni zaidi ya today Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana sasa ni hangover
Young priest, nasikia unaitwa baha Juu kusinwa zingu, batu sikia tunaga baha Juu kani jingu, zimeshika marakatha Labda nileche mchuma, nika seti kwanza wata Labda nileche pupa, nika chome kwanza shata Labda nileche chingri, nichi tupe kwanza rata Ama nika teke wale sizu wa ibada
Kuna matime ya tamani chana
Aee, kuchana
Temptations kiu ya dhyanga
Aee, ya dhyanga
Injini yangu inapingwa sana Wakini cheki na odi wa muranga
Shida
Napita nikikata nikisipisi napiga hiyo kitu na kisipisi
Bakale
Demora
Mafu on the beat
Ole manga manga ngo sindi ole manga manga ngo sindi ole manga manga ngo sisi ni bwana za mabibi za ro sindi ole manga manga ngo sindi ole manga manga ngo sindi ole manga manga ngo sindi bwana
Tuna haya na yu manga Nkujua jabun kirim shashanga Nkona mbuki angu nkute kwa mta Tukjata kila siku vile inafa Usingizi lisho jala siku saba Guze tuchafu batu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Mangoko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mta zote ziko na umanga Kamu juu sisi wote ni wale
Wale manga, umanga mo sindi Wale manga, umanga mo sindi Wale manga
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na mkanya. Gana mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma.
Kiwa. Kiwa.
Kuna. Kuna.
Kiwa.
Bas bas jo kama na maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma. Penye kamebeba dhuda kana nikoroga. Pastanganga za sadaka tapeleka kwake.
From the motherland, Kenya, to the streets.
Daradara kipara gizani. Kuniguara guara kanjuanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas bas jo kama na maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanya. Gana mwaga bila da permission.
Siko kinenge na misi prayo.
Only one yellow. Hello. Only one yellow. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomna pambika. Kama nilite guni pato mepika. Kama weni maiguni pato mekisha. Sura za makabumas. Only one jello. Alo. Only one jello. Alo. Jello. Jello. Tupa kuchupa. Tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomna pambika. Kama nilite guni pato mepika. Kama weni maiguni pato mekisha. Sura za mababu mazezi na tisha. Na kama wezi moni tabidu na pisha. Ikusi na tupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta njipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabedi. Maziwa iwe fiti toka kwa hizo jedi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Tukia mini Mungu bado kia daily. Hii ndo ufale panya sisi yoga nipedi. Tupa kuchupa.
Tukingale na dai bong ifo mishasare
Lani siku na nide ya kutrack. Badala tu unasema tu zao. Nasikute mwana najua kutrack. Akitrack boyshe anama. Rauka juu custom za kachacha. Nikupe riba kaka magera
kifa. Shida. Shida.
Pole nimekuja ghafla ni vile wewe uko umenibamba
tell me one pia kwa ngoni so kwanza kuosha kile kwa sadiki so
let's go
unichoja tell me dole meja sulku na dai kuchapiana naye ishia 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 Pole nimekuja ghafla ni vile wewe uko umenibamba
tell me one pia kongu wewe ni mso kwanza bulo lituosha kwile kwa sialigi so
nakupenda manze wewe uko humble
asante
legend kwangu wewe ni icon
stories are icon kwanza wewe kambali tell me one mko nimekuja mani
kwa kuongo umeanza kunichocha
ni
show ni wapi uliniona
tell me one wewe unibamba kwa Instagram nikicheki zo mapaja
kongo na kitambi utawezana
utawezana
nikikupea utawezana
utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kafile na penda tambla
Kukunko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kafile na penda tambla Iko, haga yako iko Naipenda kamke nyumba ni na mwiko
Meja umeanza kuniflata Unataka kunikula kama plata
Iyo kifuwa nataka kuitambua hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua
Kidizain umeanza kunibamba Nikikupea usiende kutangaza
Iyo ni siri Gapi namba Sitambia mtu sitambia taking kaka
Haina noma leo utanikula Lakini kani ndogo usishinde ukikuja Okuonko na kitambu utawezana
Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang, 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 bamboo Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang, 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 bamboo
Mekucheki toka zamane Tuna chaka na dhane Mindi urunga kama daktari Na baki nane kwa nane
Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang, 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 bamboo Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang, 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 bamboo
Mekucheki toka zamane Tunachaka na dhane Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Yate Kwandane, nabaki ndane, kwandane, hey, ach Kwandane, nabaki ndane, kwandane
Hey, tuna step na T na kam Tuna left na fia na kam Gonga sana tia itakam Na ataki kuja busta kisabe gonga Gonga, gonga tuki gonga Nyoni pungi, nyonyu ki gonga Gonga, gonga Jani piantom kambia fande mbele tukisonga
Mekucheki toka zamane Tunachaka na dhane Mindi udunga kama daktari Nabaki ndane kwa ndane hey, Kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane hey, Kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
Neza isha kwa hivyo itisha Tukiwashe kikichatisha Kuguza tezi idisha Mebisha unanimaliza Tosha rungu lonchizishe Napenda umbo na kufulisha Mezi tisa endo pimishe Kushidishwa kumbulingizwa
Mekucheki toka zamane Juna chaka na dhane Mindi urunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane hey, Aje kwa ndane Na baki ndane
Well, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your. Sponsor
your skin color and your hair is longer now. Na kuona pale hapo kando ya Champs Elysees ukipesa na kamini yeah. None of my business and I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya.
Kiwajaba kukumanga weni kukutaga ambalulu mina penda paka uku area lolo tailamba
nine kuskama saba mora atuvaje kasita na ma makada shankati swako ja mukorina wena uzaji shada.
Ladies and Mokorina Kiwajaba, kukumanga weni kukutaga. Ladies and Mokorina Kiwajaba, kukumanga. Ladies and Mokorina Kiwajaba, kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka uku area lolo tailamba.
Nine kuskama saba mora atuvaje kasita na ma
Sami Lex.
Ladies and Mokorina Kiwajaba, kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka uku area lolo tailamba.
Nine kuskama saba mora atuvaje kasita na ma makada shankati swa so koja ole mogori na wena uzaji shada. Kidole mogori na wena uzaji shada.
Kaina washa na chapa micharas, kauna daro kunyuma anza mwanzo, kauna osha vyombo za mitambo, juu ya kutu na teka mto iyo kambo. Keni poko na mepiga nduru, hapa kuna run moja menika jenduru, hapa kuna tunahaka ni kulie kinugu, kukunye tu ni mwadhalu chikune ndugu. Yeyo unazana jisa
mfuku.
Saitani awe chena life yangu kaze, nishaji wa gondo faze, kila mtu mita baze. Jesu ni mwadhani,
amen.
Ni mwadhani,
amen.
Jesu ni mwadhani, ni mwadhani, ni mwadhani,
amen.
Magizani, madhina, madhina nimeishi mashidani. Shosho kanilea na mashida mingi flani, na kugoja idhaa yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma, vijana kuchomo juhi uuma. Jesus wept, amini ya gathe, kiufogo dhari. Sema mie nifanyike kifogo dhari. Blessings imuagike kiunadhari. Msitulie tutachishe. Jesu ne muadhani, na ne muadhani. Jesu ne muadhani, na ne muadhani.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadaya, watoto wawili tunadaya. Njoki nduta na wamai, kwa nini uko fine. Jangreto walai, uko maji high time. Takukata walai, tuwa beba walai. Ngoma mbili zinadaya, nikimada zima high. Kwa vuva na rai,
tuwa beba walai.
Skilo,
skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo, skilo
Shida.
You got the keys to my Jeep. This is because I'm Rambo, he needs stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki ndakuroga, you be my honey. You say you want me, oh, you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby, baby, baby,
beep, beep. You got the keys to my Jeep. Usi stuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangomani genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata mati, kwa duna sipendi vita jona watiati, nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagia matimoto.
You got the keys to my Jeep, Jesus tuke sana mrembo hini stick shift, ignition, ignition baby full speed, skid, 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 accelerator, speedometer, kuserereka.